Census Braille CTA Letter. Te kāwanatanga o Aotearoa New Zealand Government Logo. 2023 tatauranga ā-motu, Stats NZ, tatau tātou, All of Us Count Logo. Ki te hiahia āwhina koe, wai atu ki kore waru kore kore census, arā ko kore waru kore kore, 2-3-6 fitu waru fitu. Peka tu rānei ki www.census.gov.nz. Tēnā whakakīia o puka tatauranga hei te rā tū, fitu pou tū te rangi 2023 i mua mai rāne. Ko te tatauranga te uiuinga ā-motu o ngā tāngata katoa i Aotearoa. Ka whakamahia ngā mōhiotanga e te kāwanatanga, e ngā kaunihera, e ngā iwi, e ngā rōpū hapori, me ngā umanga kia whakatau take e pāna ki ā koe, ki tō whānau me tō hapori. He mea tino hira te tatauranga, nā reira e hiahia tia ana tō urupare i raro i te ture. Ka taia e koe te whakakī i tō puka tatauranga mā te ipurangi, mā te peparāne. Ka taia hoki e koe te mahi ki te reo ingarihi ki te reo Māori rāne. Hei whakaoti i te tatauranga mā te ipurangi, me mātua whai nama whakauru koe. Ka kitea tēnei nama i tētihi reta ka tai ki tō kāinga noho i roto i te mēra, ka hoatu rānei e tētihi kaikohi tatauranga e kohikohi nei i ngā mōkihi tatauranga i tōu takiwā. Ka taia e koe te tono ki tētihi kaikohikohi tatauranga, ki tētihi hoa, ki tētihi mema whānau rānei, mō ētihi āwhina hei pānui i te nama whakauru tūmataiti mō tō kāinga noho. Me he mea he pai ake ki ā koe kia whiwhi nama whakauru mā te karere waia arā ko te SMS. Tēnā, waia mai ki tā mātou waia āwhina ki kore waru kore kore census. Arā ko kore waru kore kore, 2-3-6 fitu waru fitu. Ki te tono kia tukuna atu he mea hou ki ā koe mā te karere waia. Haere rānei ki tā mātou pai tukutuku, www.census.gov.nz ki te tono nama whakauru hou. Whāia ēnei hipanga hei whakaoti ā ipurangi i tō tatauranga. Haere ki www.census.gov.nz ka tīpako ai i Start Your Census kia arahina atu koe ki te puka ipurangi. Whakautu a ngā pātai ka tīpako ai i tuku mō ia puka kua whakakīia. Me whakakī tētihi tangata kotahi i tētihi puka whakarite whare, mā te whakautu i ētihi pātai ruarua mō tō kāinga noho. Me whakakī tētihi tangata i tētihi rārangi pātai mō te whare noho mō tō kāinga noho. Me whakakī ia tangata e noho ana i tō kāinga, mo te pō o te rātū fitu o pōutū te rangi 2023 i tētihi rārangi pātai takitahi. Me pupuru tō nama whakauru, kia oti rā no tāna ake puka te whakakī e ngā tāngata katoa i te kāinga. Me he mea he pai atu ki ā koe te whakakī i te tatauranga mā te whakamahi puka pepa, wai atu ki kore waru kore kore census. Arā ko kore waru kore kore, 2-3-6 fitu waru fitu. Whakakīia rānei he puka tono ki www.census.gov.nz. Ā, mā mātou ēnā e tuku atu ki ā koe. Ka taia hoki te tono atu ki tētihi kai kohikohi tatauranga. Kia haere mai ki tō kāinga ki te āwhina i ā koe ki te whakakī i ngā puka. E wāte ana ngā puka pepa i te rahi tānga ingarihi pairewa, i te tānga ingarihi nui, mā te whakamahi i te momo tuhi 18 point aerial, i te tānga reo rua pairewa ki te reo Māori me te reo ingarihi. E mihi ana ki a koe mōu i āwhina i te tāreitanga o te ara whakamua mō Aotearoa. Nāku noa nā Mark Sowden, te kaitatau matua i te kāwanatanga. Census Braille CTA, letter more information. He whakamārama anō. He aha i hira i tāku whakautu. Ko te tatauranga te uiui ngā āmotu ko tei e whai wāhi mai ai te katoa, e tauria ai ngā whare noho katoa i Aotearoa. Ko tā te tatauranga, he whakaatu i ngā panonitanga i roto i o tātou hapori, hei āwhina hoki, te tatauranga i ngā kāwanatanga, i ngā kaunihera, i ngā iwi, i ngā rōpū hapori me ngā umanga, kia whakatau take mō ngā ratonga me ngā hangaroto. Āhia me whakakī au i aku puka. Whakakī a o puka tatauranga i nāianei, ka whakapā atu mātou i muri ki te kōrero ki a koe, ki te kore koe e tuku mai i o puka. E here ana au i raro i te ture ki te whai wāhi ki te tatauranga. Ai, me mātua whakakī ngā tāngata katoa i Aotearoa i te tatauranga, tai atu ki te hunga peka mai ki Aotearoa, mō ia whare noho hoki e noho e ana e te tangata i te pō o te rā tū, fitu pōtū te rangi 2023. He mea ātatiaki ngā kōrero mōku. Ai, ko tatauranga Aotearoa te umanga raraunga whai mana o te motu, mā ngā ture me ngā āhuatanga tautiaki kua whakamanaia e mātou e tiaki ngā kōrero mōu kia haumaru. He mea tautiaki ngā mōhiotanga ka homai e koe i raro i te ture mō ngā raraunga me ngā tauanga 2022 me te ture Tūmataitinga Privacy Act 2020. Ka tiakina e mātou tō tuakiri kaore hoki e tau tohutia te tangata takitahi i roto i ngā tauanga ka whakaputaina ki te ao ki roto rānei i ngā rangahau. Kia tino haumaru ai ngā kōrero mōu, kaua e tohaina te nama whakauru mō tō kāinga noho. Me pēhe au, mehe mea neke atu i te kotahi te whare noho i tēnei wāhi noho, pēnei i te whare kaumātua. He mea tino hira kia tatauria ngā whare noho katoa o Aotearoa hei whare motuhake. Mehe mea, he whare noho kē anō kei tēnei wāhi noho e nōhi ana e tētihi atu tangata, e tētihi atu rōpū rānei, me mātua whakakī rātou i ā rātou ake puka. Wai atu ki kore waru kore kore census, arā ko kore waru kore kore 2-3-6 fitu waru fitu. Ki te tono i tētihi atu nama whakauru i ētihi atu puka pepa rānei mō taua whare noho. Ka haria rawatia mai ētihi puka pepa e tētihi kai kohi kohi tatauranga ki taku whare? I ētihi rohe ka toro hāre ngā kai kohi kohi tatauranga ki ngā kāinga noho ki te hari atu i ētihi mōkihi tatauranga he puka pepa kei roto mō tētihi nama whakauru hei whakaoti ā ipurangi i te tatauranga. I ētihi atu rohe ka whiwhi reta ngā kāinga noho mō tētihi nama whakauru ā e kore pea e whiwhi puka pepa. Ki te whiwhi reta koe, ka hore he puka pepa i te taha, ka taia e koe te tono mai kia mātou kia tukuna atu e tihi puka pepa. Tēnā wai atu ki kore waru kore kore census, arā ko kore waru kore kore 2-3-6 fitu waru fitu, haere rānei ki www.census.govt.nz. Ki te tono puka pepa. Ki te hiahia āwhina au ki ētihi o aku puka, me he pātai rānei āku mea ha. Ka taia e ngā kaiwhakamahi tuhi matapō, te tono kape o ngā pātai tatauranga i roto i te tuhi matapō. E toru ngā puka tatauranga e wāte ana i te tuhi matapō, arā tētihi rārangi pātai takitahi, tētihi rārangi pātai mo te whare noho, me ngā kupu whakamārama. He whārangi mō hiohio hoki tō mātou mo te wātea mai o te tatauranga i te tukutuku mō te hunga pānui matarorohiko e wā te ana hoki i roto i te tuhi matapō. E wā te ana ngā mō hiohio katoa e pā ana ki te tatauranga 2023 i tō mātou tukutuku i roto i te ororongo me ētihi atu hōputu tāpiri. Peka atu ki www.census.gov.nz kia urutomo ki ēnei mōhiotanga. He reo rua te pai tukutuku tatauranga, ā hei tō pekanga atu tuatahi, ka puta mai tētihi pauaka inoi kia koe kia kōwhiria tō reo tau noa. Ko ngā kōwhiringa ko te reo Ingarihi, ko te reo Māori rānei. Kia oti tō kōwhiri i tō reo tau noa, ka puta mai te whāringi kāinga. Ka tāia ngā mōhiotanga ororongo, tā ngā nui, tuhi matapō, me ngā ataata reo rotorota o Aotearoa, me tētihi aratohu pānui Ngāwari, te pānui mā te pātene reo i te taha whakarunga i te taha whakatematau o te pai tahua. Ka taia hoki te pānui i ētihi atu kōrero kōti te whakamāori ki ētihi atu reo ki reira. Mehemea e hiahi ana koe kia whiwhi tārua o ngā kōnai ororongo ki tētihi kōpai, ki tētihi rākau USB rānei, tēnā whakamōhiotia mai mātou. Atu i te ono o Hui Tanguru 2023, ka tae e ngā tāngata katoa te whakapāmai ki tā mātou waia āwhina kore utu, mā te waia mai ki kore waru kore kore census, arā ko kore waru kore kore 2-3-6-7-8. Ka tuwhera te waia e fitu rā i te wiki, atu i te waru karaka i te ata ki te tekau karaka i te pō. Ki te mea e kōrero ana koe i tētihi reo e hara i te reo Ingarihi, ka taia e koe te tono mō tētihi tangata kōrero i te reo Māori, i te reo Hāmoa, i te reo Tonga, i te reo Manatarini, i te reo Kanatonihi, i te reo Koriana, i te reo Hiniri, i te reo Puniapi rāne. Mehe mea he turi koe, he ua ua ki a koe te rongo rānei, ka taia e koe te whakapā atu, ki te tīma tatauranga mā te New Zealand Relay Service. Ka hei koe ki te wai atu ki te New Zealand Relay Service ki kore waru kore kore whā fitu tahi rima fitu tahi rima. Te peka atu rānei ki tō rātou pai tukutuku ki www.nzrelay.co.nz. E hia ngā puka me whakakī e ahau. Me whakautu koe ki ētihi pātai ruarua mō tō kāinga noho. Me whakakī koe i tētihi rārangi pātai mō te whare noho kotahi mō tō kāinga noho. Me whakakī ia tangata i tō kāinga i tētihi rārangi pātai takitahi i te pō o te tūrei te fitu o pōtū te rangi mai he 2023. Hei tauira, mehe mea toko whā ngā tāngata noho i tō kāinga i te nuinga o te wā. Engari, ka ngaro atu ētihi tāngata toko rua hei te rātū, fitu pōtū te rangi 2023, ā, kotahi tākoutou manuhiri hei te rātū, fitu pōtū te rangi 2023, me whakakī ia tangata o ngā tāngata toko toru i tō kāinga, hei te rātū, fitu pōtū te rangi 2023, i tētihi rārangi pātai takitahi. Ngā wāhi i te hapuri e āhe ai koe te kimi āwhina hei whakakī i te tatauranga. Tērā ētihi wāhi i tō hapuri hei tautoko i ākoe, hei āwhina hoki i tō urunga ki te upurangi, kia taia e koe te whakakī i te tatauranga mā te upurangi. Peka atu ki tō pukapū whakahoki pātai, ki tō whare pukapuka, ki tō tari age concern, ki ngā wāhi mā tauranga o te hunga hauwā putanoa i Aotearoa rānei, mō ētihi āwhina hei whakakī i te tatauranga.